Omuvubuka Musana Ibrahim amanyiddwa ennyo ku mikutu emigattabantu ng'ayitibwa Pressure of 247 azeemu n'asindikibwa ku alimanda mu kkomera lya Luzira nga tewaweereddwawo kiseera kyonna ekyayinza kuddiramu mu kkooti okutuusa nga omulamuzi omukulu ow'omu kkooti y'oku Buganda Road amaze okufulumyawo ekiwandiiko ekimusaba aleetebwe mu kkooti addemu okuwulira ebikwata ku musango gwe. Ekidiidde omulamuzi Rita Kidasa kati avunaanyizibwa kulabirira kkooti ya Kampala City Hall okusaba fayiro ey'omusango gwa Musana etwalibwe mu kkooti eyo ey'oku Buganda Road. Olwaleero Musana abadde azeemu okutuukiza okulabika azeemu mu maaso g'omulamuzi mu kkooti ya City Hall ng'agamba nti ku luno abadde asuubira okumuta oluvannyuma lw'ebikwata ku tteeka erikwata ku nkozesa embi ey'ebyuma bikalimagezi ebya kompyuta n'ebigendera okwo nga omulamuzi amugambye bugambi nti addeyo ku alimanda okutuusa lw'aliyitibwa okugenda mu kkooti y'oku Buganda Road. Musana yakwatibwa nga avunaanibwa omusango ogw'okumala gakunganya ebintu ebitali bimu n'abiteekamu ebyo byeyafulumyanga ebirabika okusiga obukyayi nga bigenderera okutattana erinnya eryajja n'omuhoozi Kinerugaba omuduumizi ow'eggye erya Uganda. Luyo Lwabi lugamba nti Musana omutuuze mu Asante Apartments ekyanja Nakawa Division ennaku z'omwezi 9 Maachi omwaka 2026 alina engeri gye yafuna ekifaananyi mu ngeri emenya amateeka n'amanyaga gye n'omuhoozi Kainerugaba nga tamukkiriza era emisango gino ne gimuvunaanibwa okusinziira mu mateeka. Musana ne yeegaana emisango ng'agamba nti Musana emisango gino n'agyegaana.